Radio Pulpit, 657 AM.
Akangithathe leli thuba mlalele kuseni kungolosihlanu ngikubingelele egameni elihle igama lenkosiyethu uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ngilithatheke leli thuba ngibonga kubahle nhlapho ukusibusa ke ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwenze njalo. Mlaleli ke namuhla ngifisa ke sithi ukubonisana ngezwi likaNkulunkulu. Lapho sizokhuluma ngokuthi umphefumulo womuntu ungokaJehova. Ake sifunde ke incwadi kaHezekiel chapter 18 bese ke sifunda ke kuverse 4 ezofakazelana naloko engikushoyo ukuthi umphefumulo womuntu ungokaJehova. Ngakho ke awunalo ilungelo lokukhipha umphefumulo okungesiwona ewakho. Unkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe, waphefumulela kuyena, umuntu waphila. Ngakho ke umphefumulo ungokaJehova. Verse 4, Ezekiel chapter 18 verse 4. Bheka yonke imiphefumulo ingeyami. Umphefumulo kayise njengomphefumulo womntwana ingeyami. Umphefumulo owonayo iwona uyakubhubha. Ngakho ke mlaleli, akakho omunye uNkulunkulu umphefumulo womuntu ongowakhe ngaphandle kukaJehova. Ngakho ke kubalulekile ukuthi ukhonze yena yedwa. Kunamazwi uJesu washoyo athi ke, mkhonze uNkulunkulu ngamandla akho onke, umkhonze nangomphefumulo wakho onke. Kubalulekile ke mlaleli. Ake sifunde kuwe kuDeuteronomy chapter 31 bese ke sibheka laphana kuverse 35. Sizokuthi ke iBhayibheli lona ke lithi verse 35, ngeyami impindiselo nembuyiselo ngesikhathi esokushelela konyawo lwabo, ngokuba usuku lwabo lwengozi selusondele, izinto abazilungiselweyo ziya kuphuthuka. Mlaleli, usiyabona ke la ukuthi umphefumulo ubaluleke kangakanani kuJehova. Ngiye ngithi uma uNkulunkulu wanike imiphefumulo yethu igunya, hayi inyama, imiphefumulo yethu igonye. Mlaleli, ngiyathemba ukuthi labo abakhipha imiphefumulo bebezofisa esifungathi akabazalwanga. Umphefumulo omusa uyiphindisela kubona ngoba phela awubonakali. Bekuzokhala mpama, kukhala yonke lento ngoba uzobe elwa nomphefumulo ongabonakali. Ngakho ke uNkulunkulu yazi ukuthi uma angasinikeza igunya lokuba siyiphindisele, uma uqeda ukukhipha umuntu umphefumulo bese uyayiphilisela ke lowo muntu loyo, ngiyathemba mlaleli ukuthi kuyoba nzima kakhulu. Ngakho ke la uJehova usethi ke, ngeyami impindiselo akuyona eyethu. Nanoma abaningi bazama ngayo yonke indlela ukuthi ethi umuntu eseshonile basebenze isidumbu sakhe, bambambise lokho abambambisa khona ukuthi ahamba ayozilwela, kepha uNkulunkulu uthi ke, eyami impindiselo. Impindiselo yakabani? EkaJehova. Kunamazwi umpostoli Paul awachazayo laphana kwabaseRoma chapter 12 verse 19. Ake sikijime mlaleli siyofunda leyo ncwadi leyo kwabaseRoma chapter 12 sizwe ukuthi umpostoli Paul yena ke uthini ngale ndaba yokuziphindisela. Kubalulekile ke mlaleli ukuthi ke konke sikubeke esandleni sikaJehova ngenxa yokuthi ke akafisi ukuba siyiphindisele. Mlaleli, uzubona ukuthi abanye baze bayikhonze le miphefumulo, bayidumise le miphefumulo, bayinikelele le esendlulile noma esephumile kulo mzimba lo. Verse 19, asizumpostoli Paul ukuthi yena ke uthi kwabaseRoma chapter 12 verse 19, ningaziphindiseli nina bathandwa, kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina, isho iNkosi. Ngakho ke mlaleli, konke okwenzekayo kubuhlungu kona. Ubona abafowethu bebulawa, ubona ihlobo zakithi zibulawa, ubona abantu bafa buthaphuthaphu kungabi indaba zalutho, kepha iBhayibheli lithi impindiselo ngiyakaJehova. Mhlambeni abanye bethu sifuna ukubabona nabo laba ababulala abantu befa ujuqu nje njengalokhu bebulala abanye abantu. Izindlela zikaNkulunkulu kasifani nezindlela zethu thina abantu. Ngakho ke la umpostoli Phawule ke usethi ke ufakazelana ke nencwadi kaDeuteronomy ethi impindiselo ngekabani ngekaJehova. NguJehova mlaleli ozoyilungisa le ndaba. Okunye futhi ekungibusisayo yilokhu ukuthi kunamazwi uJesu awashoyo asesiphambanweni ngenkathi bemlengisa. Wayesethi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Ake sifundeke kusambulo chapter 6 ngisithi uqala laphayana kuverse 9. Ngengezo omunye ke akhuluma ngalo lencwadi athi thina esisindisiwe asithandi ngenxa yokuthi ikhuluma ngamadlozi. Hawu, asithande kanjani ngoba iBhayibheli lonke liphefumulelwe kuNkulunkulu lilungele ukuqondisa nokufundisa ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe. Ngakho ke ake silifunde ke leli verse mlalele Sambulo chapter 6 bese ke sifunda ke uverse 9 siqala kuverse 9. Nalapho selivula uphawu lwesihlanu ngabona phansi kwealtar imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. Abantu ababulelwe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nobufakazi abanabo ngoNkulunkulu. Ngoba izwi leNkosi lithi ke, okholwa yindodana unokuphila okuphakade. Onendodana unobufakazi. Ake siqhubeke mlaleli. Ngenxa yobufakazi ababenabo. Verse 10, bamemeza ngezu elikhulu bathi, koze kube nini mbusi ongcwele noqinisileyo ungahluleli uphindisele igazi lethu kulaba abakhileyo emhlabeni na. Okwamanje ababulali basachanasa benza lento abayithandayo. Kepha la iBhayibheli lithi imiphefumulo yalabo ababulawa ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo iyakhala. Ikhala kubani? KuJehova. Ikhala kubani? KuJesu. Ukuthi kanti impindiselo yalabo abakhile emhlabeni iyoba nini mlaleli? Kungako uPetro athi ke abaningi bathi kungukulibala, kepha ke uNkulunkulu uyasibekezelela ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngakho ke kubalulekile mlalelo ukuthi ubambelele wazi lokhu ukuthi ngesikhathi leso uNkulunkulu asibekile yena esingaziwa izingilozi, esingaziwa uJesu, esingaziwa yithina, esingaziwa ihlakaniphi, leso sikhathi uma sesifika kulapho ke kuyochitheka bugayiwe mlaleli. Kuyilapho ke abachanasayo ababhizi bekhipha imiphefumulo yabantu bazobe bedibana nembila yithutha ziholwa ngemhlophe phambili. Ngenxa yesikhathi ake ngithi kumala ngiyithathe le ntambo ngiyiphindisele kubahle, bahle intambo kwezakho babayilapha ekhaya mlaleli.
Feel the pulse of the real life on 657 AM. 657 AM, the sounds of your life.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339 or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.